ngazi umsondela ukuthi uyawuphendula umkhuleko ngengasho bosi ngoba ngiphume emdeni yothelelekile ayibangihleka isincane nanamhlaba khona imali eningingakithi hawu imali eningingakithi
kuleko wami wodwa khosi uthole imali eningeningeningi abanye bayonzonda wawo ngenxa yemali eningeningeningi kuleko wami wodwa khosi uthole imali eningeningeningi abanye bayonzonda wawo ngenxa yemali eningeningeningi so much is why kuleko wami ngicela imali eningeningeningi ngathanda sizwa kuleko wami cela mamita 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 so much is why kuleko wami cela imali eningeningeningeningi ngathanda sizwa kuleko wami cela mamita 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 mamita
Bye. Pase kuso sa Na da da Futhi kuba buhlungu kakhulu Mase kuzodlula Na da da
Oh, Ngati lobo bemushintsha kimi Ixelele Atunga lukona uzonibona ndingelukushola na Ndizokuthwala ndizefike ngineyikhalisa Ndlela yinde ndabatshise ngenonwabe na Ndizifike emazulwini umndeni uyiqenyanga
Oh, If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stand by me.
Shoot, 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 shoot. la.
Thank you.